bafu nechizibu anyigo lusa yomba wabako chetaga era sabaka tonda labalela kuwade atenkelo sababirala tenkela kuwade elo sigalo sababirala azima wetanga Katonda bingi byatutalinza ffe yeah. Omutonzi bingi byakuwadde ggwe yeah. Olina ensonga y'okumwebaza nange nina ensonga y'okumwebaza so better look up and thank him cause God is I'm not afraid.